DA amogela qeto ya lekgotla le phahameng la dinyewe Freistata ho emisa nakwana nyollelo ya ditefello tsa diperesente tse 25 tsa metsi. Haesale re hlahisa boipelaetso mabapi le metjha e setsweng morao malebana le dinyollelo tsena. Jwale masepala wa Matjhabeng o lokela ho hlalosa diranta tse 250 tse kenyeletsang lekgetho mabapi le phano ya metsi tse hlahellang di-akhaontseng. DA e tla hatella hore dinyollelo tse entsweng ntle le molao di kgutlisetswe ho baahi.